This is special dedication from your mom, Lesha Salama. Happy birthday to Toia, Maisha Marefu, Kovuna Afya Bora. All is a music bar, Mr. Go, Tigika Music, Abobo. Nisi Kuzuri, umepamba zuka vema, Twa Iona, siku ya wema na baraka. Amezaliwa mtoto ya aya vigelegele na shangwe. Amezaliwa mtoto tushangili lero. Una vina na raha ni siku yodede. Omeyo preciously salama na raha. Utangeza maga asa kata keki kata. Hebu cheza kidogo cheza aya kata keki we. Siku yako, tukurahia Kuku Abraham, Sharoni na Mawa Wana kuwishi, happy birthday Auntie Stephanie, Yasini na Mishi Wana kuimbia, leo ni raha Happy day, tukuombea mema Happy day, kata keki tule Happy day, tutoia ni Leo ni raha Kuombea mema Happy day Kata keki tule Happy day tutoia ni Happy birthday malangu mujo
Utaisha gwale rukuli ratu
Na kwea mato mato na kutue tene
Utaisha gwale rukuli ratu
Lero misiku yoti mage mage iya
Utaisha gwale rukuli ratu
Happy birthday tutoe
Utaisha gwale rukuli ratu
Happy birthday Anamba kulira zundu mwene Babu Yemsirua Anakutakia maisha mema Yenye nguvu na afya bora Nisi kuzuri Umepamba zuka vyema Twa iona Siku ya wema na baraka Amezaliwa mtoto ya Aya vigelegele na shangwe Amezaliwa mtoto tushangili Lero Una vina na raha Ni siku yodede Omeyo preciously Salama na raha Utangeza maga Asa kata keki Kata Hebu cheza kidogo Cheza Aya kata keki we Kata Leo ni siku yako Tukurahia Kuku Abraham Sharoni na Mawa Wana kuwishi Happy birthday Auntie Stephanie Yasini na Mishi Wana kuimbia Leo ni raha
Happy day
Tukuombea mema
Happy day
Kata keki tule
Happy day tutoia ni
Leo ni raha
Happy day
Tukuombea mema
Happy day
Kata keki tule
Happy day tutoia ni
Happy birthday malangu mujo
Utaisha gwale rukuli ratu
Na kwea mato mato na kutue tene
Utaisha gwale rukuli ratu
Lero misiku yoti mage mage iya
Utaisha gwale rukuli ratu
Happy birthday tutoe
Utaisha gwale rukuli ratu
Ide Apopo Chiza, 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 chiza Ian, ana chiza Ian, ana chiza Ian, ana tigika Apopo Producer Tiger, Mr. Go Tigika Music Apopo
Toma Jaluare ro kulira tunu.